kuwa kitabu, ningesimulia hadithi. Kama nikipewa kalamu, niandike nitamaliza wino. Matendo yako ni mengi, wala hayaelezeki. Kama nikipewa kalamu, niandike nitamaliza wino. Kama ungekuwa kitabu, ningesimulia hadithi. Kama nikipewa kalamu, niandike nita. Matendo yako ni mengi, wala hayaelezi. Kama nikipewa kalamu, niandike nitamaliza wino.
Come on,
niandike,
nitamaliza wino.
Wewe si wa leo,